On buyile kemen, paga mesa wamangena, ekale mukunwe, paga mesa wamangena. On buyile kemen, paga mesa wamangena, ekale mukunwe, paga mesa wamangena. Bombre pamilekwe, paga mesa wamangena, mesukela xole, paga mesa wamangena. Bombre pamilekwe, paga mesa wamangena, mesukela xole, paga mesa wamangena. On buyile kemen, paga mesa wamangena, andranze swakutle. Mamela nendla swa mampela ni xikwembu xa vumrepa n'wina mfane mi ni khongela vo tala mi twa ndlala mara bifi ni ta mphamela a never ni mijikela hosi mfane mi kandzela i phoza bi mabikiri na bava ni fana biriviri loko ni kheni va hisa miri ni faka phancini boxa khwiri leswi n'we mi tiphoza la ka phoza swi nge tirhi ni mi lava mbelelini la ka mina mi nge phikizi va mrepa ve le kaya va ni lavi va ni zonda va swi vonani na nyiko yi nga tshika yi va wisa o loko ni va nghena va ri phoza pewa hisa yeah ende vhele mina hisa famba na tabza na mi byela mi ta yi fila a yi telange ku tlanga na mi byela mi ta tiphina yeah na mi byela mi ta tiphina on buyile kemeni phakamisa n'wamangena ekhale mukunwe phakamisa n'wamangena on buyile kemeni phakamisa n'wamangena ekhale mukunwe phakamisa n'wamangena bomrepa milekwe phakamisa n'wamangena mesukela xole phakamisa n'wamangena bomrepa milekwe phakamisa n'wamangena mesukela xole phakamisa n'wamangena
eyo nigga mkava di for rapper you no tired din kan vita titi beko teacher din vita power kat bazi nigga forward comment vita howard kale kare mrepa marta fula arna award lavani education mi rwela nomination mi hlupha hi depression lavani ti-coachation mo zama ammunition am gaya to ti-question mi vula ta rapper mi ta swona mi scrap mi ni ta ku pfuxiwa cause mi swikorokoro zamani ku ku pfuxiwa kasi mapenga na vomrepa mi lo pfuliwa kasi mapenga na mo byela fastep khongelela ey ephoza va hi ringa a ni na xundla vhele mina ringa mi ni borha mi ti vitana maniga mombala o black mi ti vitana maninja
on buyile kemeni phakamisa n'wamangena ekhale mukunwe phakamisa n'wamangena on buyile kemeni phakamisa n'wamangena ekhale mukunwe phakamisa n'wamangena bomrepa milekwe phakamisa n'wamangena mesukela xole phakamisa n'wamangena bomrepa milekwe phakamisa n'wamangena mesukela xole phakamisa n'wamangena.